Saturday.
Togenda, 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 koma o mukwano. Togenda, 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 koma o mukwano. Nkwagala yana madala. Sebuna nagiza nakutegera byanna madala bali abalala nze nabaleka ensobi zibaawo ndi muntu nsobi yaera netonda nzigiramu toziba busungu wenzi nze nawenenya lada omanda togenda. Togenda, koma o mukwano.
Saba, tubiddemu, 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 tubiddemu. Bipa kola luli, tubiddemu, tubiddemu. Ebyo kumpana, ebyo kunsuta, ebyo kumbika. Byagala, nera, nera. Bijukira luli wanyi mirango uyimba.
Togenda, koma o mukwano. Togenda, togenda, togenda. Togenda, togenda, koma o mukwano. Nkwagala yana madala. Obulungi bwo nze bunanagiza. Oli kisumuluzo ekigula w'amasanyu. Ago ulamu wange ngomusana mukiro tosangika yeah.